watali sente siba na mirembe nalonda sente mu mutima gwange mu misuwa gyange era mu mwoyo gwange gwawoza obulungi obulungi babulya
hey, obulungi babulya
sente nakola mu bagaga bangi bempola
hey, bagaga bangi bempola
nakolamu nakolamu abalala sabe mitima gibe migumu nakolamu nakolamu abalala temwene munomamu okulya sente sikulya mwana mundeke neyagale konze mama
neyagale konze mama
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 nze njagala sente ate kirala nyumirwa sente yenze gwe batuma sente kuba buli kimu kimalwa sente nze njagala sente ate kirala nyumirwa sente yenze gwe batuma sente kuba buli kimu kimalwa sente fetu nonya misana na chido kampala tetwebaka naye tetuba na tulu Gwesumagira tukukube ngolo Abana musite finga tukube byambalo Everybody know that Bad life, good life, short shotgun Anyway, everybody know that Bad life, good life, short shotgun Nse njagala sente Ate chirala nyumirwa sente Yenze gwe batuma sente Kuba buli kimu kimalwa sente Nse njagala sente Ate chirala nyumirwa sente Yenze gwe batuma sente Chimu, chimara sente Awija Wix, the writer SS Management